Yeah. Wako night school wanani study show nikipiga. Come through kuna maombidho time ikifika ni kulight tu na kama iko mtu anauliza niko high tu kama Nairobi akisalimika. Kuongeza feelings kwa plan you fanya akili na jam na ingia venue na van na toka venue na bag. Daily na count blessings awezi jua day yenye tables utan. Na rap na hanga ya upcoming. Ataka hapa ni mindo na kam dhamini. Nani kamimi? Chorus mambo mbaya, mavas mambo mbaya. Na buzz na go harder than drugs. I am larger than life family. Wanaota vitu nshafanya twice au nilisha ipata chance. Ni vile nilianalyze value ni kachorea. Kitu angali mister, your favorite wants a picture with Shin Da Vinci. Siri ni meka mingi kwa hii Shin City. Tuna speak in code, lakini tunaelewano. Najua misi wa kujaribiwa. Nyeshimu utaheshimiwa. Haribu utaharibiwa. Mjinga ndo upandi siwa. Finga ni ya katikati kwa wale wanapinga. Najibanza chini ya margin. Kipanga mikakati. T-shirt ni Versace. Rivers atu endangi. Misa na kula ka musician. Na siju ya Illuminati. Na siku kam kudilidali. Juku sota you ni piece off. Kada ni nice round east. Chagui na price checki vile natupa madice. Kwa ika sino inaitua life. Ulisema siezi rudi. Si unafau apologize. I did it once, did it twice. Your stature yeah. Minimize. Na shift culture kila sana move.
Shin City.
Usio gope au sio already juu uko na mimi. Apa future isha improve.
Shin City.